SBS Radio.
Nā whaia i le Opera House i Sydney le whaai unga le vai aso nei. Po le vai aso na te nei sauninga wha manatu o le na avea mataitai o le Labour ma le tofi pā le mio au se tali ai tau sanga ua ma vai. Le sasunga ia Bob Hawke. O Bob Hawke le pā le mio au pito umi le teimina ia tau aveina ai le tofi. Ma e maliu o ia le masina na te nei ua valu se fun malaiva tau sanga lona so i fua. Toi toi lava o tangata umana o mia tofi ma wolulunga o le malo, le itu wangai ma matanga aluenga o le malo i le tolu se fulu tausanga o watuanai, na a wai i le sauninga wha amanatu o Bob Hawke. E au fia i pāle mia e to alima, mai paia inga ua mawai atu nei Paul Keating, John Howard, Kevin Rudd, Tony Abbott, ma Malcolm Turnbull, atoa ai ma le pāle mia o le paia inga le nei Scott Morrison. Ilana saunoanga, na VE Scott Morrison le sao Bob Hawke I upu whai o le atunuu.
But grand accomplishments are not the worth or measure of a human being. Rather, a life is measured by its love. Love given and love returned. We thank Bob Hawke for loving Australia and loving Australians with every fibre of his being, with every measure of his enormous enthusiasm, with every meed of his great intellect, with every laugh, every tribute, every tear, and every moment of his great devotion.
Le pāle mia Scott Morrison. Na sāu noa fō I le teitai o le Labour ma le itu wangai I le teiminei Anthony Albanese. O Bob Hawke, e le o se tangata, e sa ili nivi inga mō yalava.
If ever there was a man who could appeal to our better angels, it was Bob. Do you know why I have credibility, he once asked? Because I don't exude morality. Yet when he was up against those forces of division, his moral compass did not waver.
Anthony Albanese, na saunua fo'i se tasi na avea mataitai o le Labour, ma le itu wangai I tausanga ua mawai, le sasunga ia Kim Beazley, ua mea nei o ia mako Vanasili o Western Australia. O le tumutumunga o le sao Bob Hawke I le atunuu, o le taumawhainga ina ia siitia le tūlanga manuia o tangata uma, e awala I whaai unga, e whaia mai I le pālemene.
In all this, Bob never forgot who he was fighting for. He once said, "The essence of power is the knowledge that what you do is going to have an effect, not just immediate, but perhaps lifelong effect, on the happiness and well-being of millions of people." So I think the essence of power is to be conscious of what it can mean for others.
Kim Beazley. O le avesea o le tofi pāle mia mai a Bob Hawke, e le I whaia I se pālota le atunuu, a e na whaia I le pālota le whaafalatu I le Labour, I le taimi o le lu'i na whaia Paul Keating, o le taimi le nā o te utupe Paul Keating, I la lo Bob Hawke I le tofi pāle mia. Na saanua Paul Keating, I le o ia o loloa vā ma Bob Hawke I na ua mānu mālola na lu'i, a I tausanga e tele talu o na lātu ua le pāle mene, na toe maua taimi e toe whaalele iai, ma toe tō mānatu I le tele o whaai unga na whaia, e le whainga mālo o le Labour, ae o ia umia le tofi I te utupe, o Bob Hawke le tofi pāle mia, ua manuia ai le atunuu, e o mai lava I aso nei.
Bob and I would have private skirmishes over this policy or that, even criticise one another to immediate staff, often heavy criticisms. But by instinct and a very large dollop of friendship, we always remained welded to the same objective, a point even the closest of our staff sometimes fail to comprehend. I'm not sure they knew how stuck together we were. Through the ups and downs, each of us knew the other would remain faithful to the obsession. In the end, it was trust that held Bob and me together.
Le na avea ma pāle mia, e sa so o mai a Bob Hawke, I le whainga mālo o le Labour, Paul Keating, o se tasi o Māori Mau, a le ainga na whaia le awhiwhine matua o Bob Hawke, Sue Peters Hawke.
With a deep love for people and an unshakable commitment to the realisation of a fairer and more just world. And that, I believe, is Dad's foundational legacy. His belief that we can always, whoever and wherever we are, work towards a better world for all in our own corners. This was the vision he joyfully embraced in life and the challenge he leaves us.
Sue Peters Hawk, ole reporti na whaamao pōpoina, e Matt Connellan, ole SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.